dihambile dibonile bandixelele bandinikile dingafunanga dingabuzanga Kuyehla kuyasa, kumkuyafana.